TeamSafi.com.
The Lafont touches, baby.
Oh, mama, 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 mama.
Oh, my God, mama, Meng.
Darling, nimetoloka tanga.
Hey, nasema nani kama mama? Kwenye dunia yote hakuna mie. Wallahi nampenda sana, ndo mama yangu. Hey, kaniza mimi mwana, hadi leo mimi nimekuwa mie. Nipate minile na mama, we mama yangu. Siku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama ashinde jaa nipate tonge, nishibe mie mama. Siku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama ashinde jaa nipate tonge, nishibe mie mama. Basi Mungu jalia nipate maela, nimjenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia nipate manoti, nimjenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia nipate maela, nimjenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia nipate manoti, nimjenge mama, yani mama yangu. E Mola kalma, mjalie afya bora mama yangu, aepuke dunia na hizi asidi za ulimwengu. E Mola kalma, mjalie afya bora mama yangu, aepuke dunia na hizi asidi za ulimwengu. Siku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama ashinde jaa nipate tonge, nishibe mie mama. Siku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama ashinde jaa nipate tonge, nishibe mie mama. Basi Mungu jalia nipate maela, nimjenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia nipate manoti, nimjenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia nipate maela, nimjenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia nipate manoti, nimjenge mama, yani mama yangu.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DaChimSafi.com.